Mutazama twira zizwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mudukurikire no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gendi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abubatsi mbere mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Koko rero murisanga kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Ibiciro by'ibiribwa biriyongera cyane mu Rwanda. Muribuka ko ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kabuyi yagiye gutambagira mu masoko y'i Kigali, umurwa mukuru, areba uko bimeze. None rero munyemerere twongere twumve inkuru yabikozeho.
Hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa nkenerwa bya buri munsi, aho Ijwi rya Amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa Kigali, nk'isoko rya Kimironko riri mu karere ka Gasabo, isoko rya Kicukiro riri mu karere ka Kicukiro, no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa Kigali nka Kabuga, ndetse no mu isoko rya Nyagasambu. Usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo, umutsima w'ibigori, umuceri, imyumbati, ibijumba n'ibitoki, ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe. Ingero zimwe ni nk'aho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga 400 cyangwa 500, ubu kikaba kigura amafaranga 1000 cyangwa 1200 nko mu isoko rya Kimironko, ndetse no mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umuceri ugura hagati y'amafaranga 1400 n'1600. Ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga 200 cyangwa 300, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali abaturage bavugisha Ijwi rya Amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi.
Ibiciro biri hejuru, amavuta, isukari, umuceri, ibirayi n'ibishyimbo byazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora kubigura aho bigeze uyu munsi.
Ikiro cy'ibirayi niba ari 500 se, ibirayi twarabyibagiwe, turahangayitse, rubanda rugusiza rya gusa. Ikifite imboga twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica. Nteka rimwe ku munsi.
Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa Kigali gusa, kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira. Mu karere ka Musanze na Rubavu turere tuzi uteza ibirayi, abaturage babo bavuye Ijwi rya Amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini, basigaye batakibasha kukigura nabo.
Nuko bwa mbere muri Musanze ibirayi bikuzayo amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu
yaguze. Nduyu mu karere ka Rubavu ikibazo kibaye imbuto yabaye ngiye yarabuze, ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake noneho abahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye
ari umuturage wa hano mu Kinigi agura ibirayi byo kurya ubwo ni ukuvuga ngo udafite amafaranga ni ugushakisha mu bindi biribwa arya
ikibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose ntigituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke
cyo twasaba leta nuko yareba uko itugenza ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biba biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru cyo twayisaba nuko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka
turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose
abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buhenze ikindi giherutse kuvugwa na Bwana Kasike Karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeza ari mike gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe
ubu nta musaruro uhari rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi ariko sezo turi kwinjiramo izaduha umusaruro mu minsi iri imbere rero sezo a yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi ntabwo ari kimwe muri iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka byatumye biyongeraho
imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri 15.9% ugereranije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya 23.6% ugereranije n'umwaka ushize afite akagoyi ijwi ry'amerika i kigali
ikaze rero kuri mwese maze mwiganirire n'umutumirwa ni Ndizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa Decor umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda Damien niwe urahura komeye
muturaho turakomeye Bwana Thomas
n'amahoro
nyine nk'uko byumva hari ikibazo kizamuka ry'ibiciro ku isoko n'ibindi biduhangayikishije hano mu Rwanda
ngushimiye cyane ibyo aribyo byose uyu mwanya wose uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mubyiganirireho nyine none se ubwo ngubwo mwebwe mubikurikiranira hafi muri societe civile by'umwihariko mwebwe muharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda kuko mubona biterwa n'ibiciro bya za mazutu na esansi sezon itarabayemo umusaruro mwiza mbese mu magambo makeya impamvu mwebwe mubona ibiribwa bigenda bibura n'ibiciro bikiyongera ni iyi
impamvu ituma ibiciro bizamuka ni nyinshi ariko nk'uko mubizi iyo ibicuruzwa cyangwa ibiribwa byagabanyutse ku isoko byanze bikunze ababishaka bari benshi iyo babaye benshi rero bituma na wa wundi ubifite ubicuruza abiza azamura igiciro kuko nawe kugira ngo abibone bimugora bigatuma rero hazaho n'imvugo y'abacuruzi bumvikana bagashaka ku isoko babone indonke mu bigaragara rero byagaragaye cyane mu gihe cya COVID-19 impamvu nyamukuru ku izamuka ry'ibiciro ku biribwa mu Rwanda naho byahereye icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe imibereho ya muntu cyane cyane mu bukungu byatumye rero n'ubuzima bw'abatararwaye iyo ndwara hari abarwaye ndetse n'abahitanwe n'iyo ndwara ariko hari n'abatararwaye icyo cyorezo bagerwaho n'ingaruka bitewe n'ingamba zashyizwe mu gukumira icyo cyorezo cya COVID-19
by'umwihariko ingamba zaguma mu rugo
ingamba zo ku zo gutuma noneho n'ababahinzi batabona abakozi kugira ngo basarure n'umusaruro wari mu murima urumva niwe wari ufite ibihingwa biri mu murima wabashaka kubisarura wenyine kuko abakozi ntibari bakiboneka babaga bari muri guma mu rugo ndetse n'abikorezi b'imyaka nabo ntibabashaga kuza nk'uko bikwiye kuko hari imodoka zigenewe gutwara ibyo kurya zose ntabwo zari zibigenewe wumva bagomba gusaba uruhusa kugira ngo bajye gutwara imyaka mu byaro hirya no hino ingaruka rero za COVID-19 nk'aho zakumye rutendere kuko ubusanzwe ibi bikorwa bisanzwe bifite ibibazo cyane cyane bishingiye ku musaruro mukeya wari usanzwe imbere mu gihugu urumva rero isi yose yari ifite ikibazo cy'indwara ya COVID-19 icyo cyorezo urumva bose bari muri guma mu rugo nta byo kurya byaturukaga hanze ari bikeya n'ibibonetse ugasanga ku isoko ari bikeya no kuguma mu rugo bigatuma nyine bitabasha kubageraho nk'uko bikwiye COVID-19 rero yagabanyije umusaruro mu buhinzi n'ubworozi hashingiye ku kugabanuka kubyifashishwa ndetse mu buhinzi kuko byinshi bituruka hanze murabizi neza nk'ifumbire ntabwo tuyibona imbere mu gihugu hari imbuto zimwe zituruka hanze ndetse n'ubumenyi buke bwo kwitegurira izo mbuto mu buhinzi harimo ubumenyi buke abahinzi bafite ubumenyi buke ndetse hari na tekinoloji batabasha kuba bafite ubumenyi muri byo kugira ngo bahinge babone umusaruro uhagije ndetse n'ibitwaramo ibyo kurya ari byo bita ambaraje nabyo ni bikeya ku buryo gukusanya umusaruro ugeza ku isoko nabyo birabagora
niko se Damien
rero nk'uko mubizi hateye n'intambara ya Ukraine nayo yagabanyije ingano y'ibyinjiraga cyane cyane imbere mu gihugu murazi biriya bihugu nibyo bikora ifu nibyo bigira ifumbire mvaruganda bikatunganya imiti ndetse n'ingano niyo bituruka mu biriya bihugu Ukraine n'Uburusiya ndetse n'amavuta niyo bituruka ibi byose aya mavuta yo guteka aya mavuta aribwa n'ibindi byinshi niyo bituruka n'ayo mavuta peteroli byinshi niyo bituruka urumva rero kuba iriya ntambara nayo ihari nayo yateyemo bituma umusaruro muke uboneka noneho n'ibyaturukaga hanze byakavaringaga wa musaruro dufite mu gihugu ntibigaragare ko dufite umusaruro muke ni nk'aho twagiye ahagaragara bituma noneho dutungwa na twa tumi duke twari dufite imbere mu gihugu natwo tutabonekera ku gihe bituma rero izamuka ry'ibiciro ryiyongera
none se Damien
mu Rwanda gusa
yego reka twigumire mu Rwanda Damien
Afurika n'ibindi bihugu bituro byarazamutse ku buryo tutavuga ngo ni u Rwanda gusa ariko n'ubundi nk'abanyarwanda twumva hari ingamba zafatwa kugira ngo ibiciro bibashe kumanuka
yego nyine Damien nko muri urwo rwego rw'ingamba kuki ibiribwa bibura yego izo ngorane zose urazivuze ariko rero icyo nashaka kuvuga nta buryo bwo gushyiraho ibigega byo kwiteganyiriza buhari mu Rwanda
muri make icyo gitekerezo numva leta yaragitekerejeho na mbere hose ibigega byari bihari imbere mu gihugu ariko wenda ni ibigega bimwe na bimwe bijyanye no gukusanya umusaruro ukomoka ku bigori nibyo bigega ahari twari dufite mu Rwanda ariko ntabwo ari ibigega bigaragara ku myaka yose ku bihingwa byose ni ibihingwa bimwe na bimwe urumva rero kubera izi ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 z'intambara ya Ukraine numva leta hariho ibyo izakora kugira ngo habe ibigega bishobora gufasha mu bihe nk'ibi ibihe bikomeye nk'ibi kugira ngo abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya buriya ubushobozi bw'umunyarwanda ku isoko muri iyi minsi rwose harimo ibibazo buri hasi cyane hashingiwe nyine ko benshi mu banyarwanda batunzwe na bwa buhinzi n'ubworozi twavuze bukiri ku kigero cyo hasi cyane urumva rero kuba umusaruro uri ari muke imbere mu gihugu ni impamvu nyinshi bishobora no guturuka no ku kirere kitameze neza ihindagurika ry'ikirere ndetse nk'uko twabivuze na bya bintu byose bibura ifumbire n'ibindi ariko bwana Tomasi ubungubu haracyari agahenge ku buryo leta nayo yagira ibyo yigomwa kugira ngo nibura abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya.
Turaza kubigarukaho ariko tutatinze cyane kubera ko iki kiganiro ntabwo ari cyawe nanjye twenyine, ahubwo ni cy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire Haragakiza Deogratias aho ariwe mubanza kuganira. Haragakiza we,
ndabumva.
Urahura komeye?
Yego urakomeye.
Wabwira umutumirwa aho uherereye?
Bo, je ni mu Burundi Bujumbura aho mu Kamenge.
Ye, nuko nuko. Murumva Ijwi rya Amerika neza?
Bakara bumva cyane.
Nuko nuko. Noneho rero gusha ku ngingo.
Ndabumva cyane.
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Kore haji soni mabuza yuko mwiko mna kani ya kujamu kajiri na jini fungu kwa
Yego yego.
Kwa hanyu mba?
Ye ndaku mba.
Eee ujare Chata jini fungu kwa na puta mna na umu seko mwiko mwafuga mjiku chukwa anda Chata jini mjiku chukwa na hori nye 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 mwuru chayeno kuisote jira hari Chambere chambere nyamukuru Kristi yoso ujima ujima kuzima kwa eriki Wabona kumuzu hera Nkawa nukutua guira kani amatongo uwo muri Afrika nkarorero abantu bese n'igi ku bese wayo kwera uburi n'ubwo kwatwa kwatwa yo kwera uburi n'ubwo rozi amatongo atera yaga abana bagatera guhira cyase ni icyo nika ne bwo giye barako mavuga ikaba ni ibi birangi abantu ni ku isi ha mu Burundi mu Rwanda no muri Afrika hose kintu cyambere nyamukuru cyo gukora uko ya amareta yo mu Rwanda na muri Afrika no mu Burundi harimo kwa minandere ingamba cyo kwita cyane ku bijyanye n'ibyo abantu kuri kigo cyo mukuru cyangwa isi icyo gitatoro umuti nubwo mu gihe bigira cyangwa mukagira gute kujya umuri ni kiriko ubukere buri mwanya gihugu n'uko kugira uhe ya abantu bazo kabagwirira amara turu serone brother nayo ahari ku isi acyongera
ye Haragakiza. Haragakiza urakoze cyane.
Abantu bose uyinda bumva cyane.
Ye, urakoze rwose igitekerezo cyawe twacyumvise. Reka duhe umwanya umutumirwa hanyuma agire icyo abivuga. Urakoze cyane.
Yego mako cyane kora batigeye.
Ye. Damien umwanya ni uwawe rero. Damien
ko ibihugu byose bifite ingorane izamuka ry'ibiciro ku isoko, ndetse iyo urebye usanga ari ikibazo kigaragara cyane muri Afurika no muri Afurika rwose. Ibihugu byinshi abaturage bararira bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko, ariko icyo twavuga ni uko iriya Afurika ni nk'ikigega, ni ikigega cy'ibyo kurya, ni ikigega gifite byose. Ariko iyo habaye impamvu runaka cyane cyane nk'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, nitwe ba mbere dutangira kurira tuvuga ko nta byo kurya dufite. Sinzi rero biragaragara ko leta zacu zagombye gushingira kuri iki kibazo cy'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse bagashingira no ku kibazo cya COVID-19 bagafata imyanzuro ihamye kugira ngo bubake ejo hazaza habatuye Afurika. Icyo twifuza rero nk'Abanyafurika ni uko twakorera hamwe tukihaza mu biribwa, tukirinda ko havuke inzara, cyane cyane ko biguma gutekereza ku biva hanze tutazabasha kwihaza mu biribwa. Aha rero ni icyifuzo dufite nk'Abanyarwanda ndetse n'abandi batuye Afurika, cyane cyane abaturage bo hasi, nuko tureba leta zacu ko nizo zitureberera, nizo zifata ingamba zikaze. Ubu rero ni ahabo kugira ngo barebe kure. Dufite abashomeri benshi, dufite urubyiruko rudafite akazi, dufite abantu benshi badafite imirimo. Rero ni aha leta kugira ngo abantu bose tuvane imifuka mu tuvane
amaboko mu mifuka,
dukore duhinge, tujye mu mirima duhinge, tubone ibyo kurya bihaza abatuye Afurika.
Ariko rero Damien, Haragakiza Deogratias uri mu Kamenge mu Burundi aravuga ati hari ikibazo cy'abantu bagenda bagwira, ni ukuvuga bagenda biyongera, noneho n'ubutaka bukagenda bugabanuka.
nibyo abantu bariyongera cyane ndetse n'ubutaka urebye mu Rwanda ni igihugu gito cyane kandi population cyangwa abaturage bariyongera ku bwinshi ku buryo nibyo navuze nyine tugomba kureba ubuhinzi guhinga mu buryo bw'iterambere ku buryo kugira ngo twihaze mu biribwa tubitegereze igihe cy'imvura dutegereze igihe cyiza kugira ngo ariho duhinga ahubwo ibihe byose twagombye kwitegura guhinga kuko hari ibihugu imvura itagwa ariko barahinga hano rero icyica abanyarwanda ni uko bategereza ibyo bihe byiza ngo ariho babanza guhinga urumva rero nibyo koko uretse n'ibyo byorezo n'izo ntambara ukwiyongera kw'abaturage nako gushobora gutuma ibyo kurya bibura bigira
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa n'ibiciro bihanitse byabyo nyine ibiciro by'ibiribwa by'ibanze mu Rwanda uwo tuganira ni Mbizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECO mu magambo magufi kuri telefone dufite Kavuke na Nyirimana Saveri dore kuri Kavuke urakomeye
namaze kuri Facebook ayo ngayo
yego
ariko ni topatike Kayiranga amazina ababyeyi banjye
none ukaba uherereye se Kayiranga we
yari mu karere ka Ngoma umurenge wa Kibungo
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
niho merere
yee nuko rero gusha ku ngingo
gufata bitanga rero ku bijyanye n'ibiciro bigenda bihinda navuga ku ngingo ebyiri icya mbere mbona kibitera ni ubushobozi bw'ibyo duhinga cyangwa se ntabwo ari ubushobozi ntabwo turi kujyanye n'ikintu cy'iterambere tekinoloji gukoresha tekinoloji muri make ku bijyanye n'ubuhinzi yakubwira mu bihugu byinshi ntabwo nagiye mu bihugu byinshi gusa hari ibyo tugenda ndareba ku ma yutube ndetse mu bitabo ukubona ko mu bindi bihugu nka za Pakistani usanga bahingisha imashini ibyo rero mu Rwanda ntabwo nabonye n'ikirere gikomeye gusa hano mu Rwanda usanga umuhinzi agikoresha uburyo bwa gakondo ugasanga ifumbire ni mu buryo bukiri hasi rero ugasanga ifumbire ni icyangungabiro n'ibindi ariko uburyo duhingamo bwacu mu Rwanda ndetse no muri Afurika buracyari hasi ikindi ntabwo umuhinzi iyo agiye guhinga hano mu Rwanda imerewe ntabwo amenya imihindagurikire y'ikirere kandi ni ikintu cyugarije ibyo ngibyo bikajyana na wa musaruro tuzabona umuhinzi azahinga hanyuma haze izuba rikabije cyangwa se haze imvura ikabije izatuma wa musaruro cyangwa se za mbuto yahinze zitwarwa n'imvura
Kayiranga we Kayiranga ndagushimiye ndagushimiye hiniraho ngaho wasobanuye rwose bihagije noneho ahubwo duhamagare na Nyirimana Saveri hanyuma umutumirwa Ndizeye Damien abasubirize hamwe Nyirimana
ndabumva cyane
urahura komeye
muraho neza
wabwira umutumirwa werereye nawe se
ngende mu Rwanda mu karere ka Huye ni mu majyepfo y'u Rwanda mu murenge wa Ngoma
yee muraho neza aho ngaho Ngoma
Ngoma turakomeye
nuko ni byiza gusha rero ku ngingo
ngende rero ukuntu mbibona ubundi mu Rwanda urebye nk'ibihingwa umusaruro tubona mu Rwanda umusaruro mbumbe ungana n'uwo dukura n'uwo dukenera hanze kimwe cya kabiri cyawo n'icyo dukenera hanze byose birangana
iyo mibare uyikura he nyirimana
ndakumva
iyo mibare uyikuye he wabisomye he
nyine impamvu zigaragara gutyo
komeza telefone ya Nyirimana iracitse muratubabarira ariko rero hari agatekerezo yaratangiye avuga ati ibyo dukura hanze n'ibyo tweza mu Rwanda birangana reka Ndizeye Damien araza kubitubwiraho duhere ku byo Kayiranga Pacifique yari yavuze Damien umwanya ni uwawe
urakoze Thomas
Nibigaragara kibazo Kayiranga yavuze mu byukuri abantu bose abahinzi bose bashingira kubike kugihe cyashyizweho hari cyo guhinga akaba ariho batangira gutegura ibikoresho kwitegura guhinga ibyo nabyo ibihe bihindutse usanga nabo bahura n'ikibazo cyane cyane umusaruro ukaba muke kubera bategereza cya gihe cy'ihinga noneho igihe gihinga cyatinda wenda imvura igatinda kugwa cyangwa ibihe bigahinduka bigatuma noneho batinda guhinga niyo bahinze hakagwa imvura nyinshi hakaza isuri noneho bya bihingwa bikangirika ibyo byose rero birasaba ko abanyarwanda bamenya ko ibihe byose abantu bagomba guhinga badategereje igihe cy'imvura nuko rero nk'uko Kayiranga yabivuze hakenewe ikoranabuhanga mu buhinzi bakamenya kuhira bakamenya ko bagomba gukoresha amamashini n'ibindi bikoresho gakondo ariko bakuhira ku buryo babona umusaruro igihe cyose n'ubu ngubu iyo urebye nk'ibihingwa biri kuboneka muri iyi minsi byose ibiciro byarazamutse kubera umusaruro muke wabonetse n'ibihe bibi twagize igihe cy'izuba kirekire rero byatumye umusaruro uba muke nk'ubungubu ibirayi biragura amafaranga 550 mu mujyi wa Kigali amata yageze ku mafaranga litiro amafaranga 700 kuri litiro ku mata ataraciye mu nganda urumva rero ibyo nabyo ni impungenge ko ibiryo ibiribwa ngandurarugo byose bizamuka noneho wa muturage utishoboye nawe ugasanga aritwa n'inzara kubera ntaho avana ubushomeri ni bwinshi abantu ntibafite aho guhinga mihato n'abafite aho guhinga ntibahinga ngo byere kubera ubumenyi buke mu buhinzi ibyo byose rero igitekerezo Kayiranga yavuze nicyo koko harasabwa ingamba n'ubumenyi kugira ngo twihaze mu biribwa
ndizeye
tukarutse rero ku kibazo cya nyirimana kivuga ku musaruro mbumbe nta mibare dufite nta n'ubushakashatsi kugeza ubu ndabona buvuga ku mubare mbumbe n'ibihinga imbere ko bingana n'ibituruka hanze
yego ndizeye Damien aka kantu ko kuhira karagaruka nanone kubiri bya bigega kuko n'amazi agira ibigega nyamara kandi kuko gutegereza ko imvura igwa mu Rwanda kandi u Rwanda rufite amazi menshi ntabwo byumvikana ariko rero birahari none se abantu babika amazi gute hari ibigega by'amazi mbese mwagira inama leta kubaka namwe mukabafasha
buriya hari gahunda ya leta yo gutega amazi nko mu mijyi ugasanga urabona nk'amazu abantu baturanye amazi ava hejuru y'inzu hari uburyo buhari bwo gutega amazi mu byo byacukuye kugira ngo bafate amazi atangiriza ibidukikije ariko ku buhinzi nabwo hagombye kuba gahunda yo gutega amazi bakayobora amazi kuko aborozi bashyiriyeho icyo bita damu ni ahantu bacukura icyobo kinini noneho bakabikamo amazi inka zikabona amazi igihe cy'izuba ndetse bagategura n'ubwatsi bubikwa kugira ngo inka zitazasonza mu gihe cy'izuba none rero bigaragare ko iriya gahunda yagiye mu bworozi nayo yagombye kuza mu bantu bagategura amazi igihe cy'imvura amazi bakayareka ya mazi amanuka mu misozi ariya yangiza imyaka hari uburyo bashobora kuyayobora amazi akajya mu mibande bagacukura imyobo bagashyiraho isima amazi bakayabika igihe kirekire bagategura ibigega by'amazi mu gihe bakayazayakoresha mu gihe bayakeneye urumva rero iyo ni inama nziza minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yagombye kwibandaho bakigisha abanyarwanda uburyo bwo kubika amazi azakoreshwa mu bihe
turayafite
dufite ibishanga dufite imigezi minini dushobora no kuvana amazi mu bishanga epfo mu mibande tukayazamura imisozi ariko tukuhira mu bihe byose tukabona umusaruro
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro cyanyu muri isanga niko se Damien hari byo biraganisha ku rwego rwa politiki ariko ntituje mu bya politiki ni kubyerekeranye n'ikibaya cya Nyabarongo akagera gutyo gihora mu makimbirane cyane cyane n'igihugu cya Misiri ndibuka yuko muri za 1945 hari icyo nakwita nk'ibiganiro byo kugira ngo Rwanda rurebe ukuntu rwakoresha ayo mazi na rwo mu rwego rwo kuhira mbese rwo kuyakoresha mu buhinzi mwamenye aho bigeze muri imyaka yose ishize
nukuri Thomas aho ngaho sinakubwira ngo hari ubumenyi ngifiteho ntabwo kugeza ubu nongeye kubikurikirana ngo menye izo negotiations ziho zigeze gusa urumva ni gahunda nziza leta yari ifite kugira ngo ari amazi akoreshwe ntabwo nzi rero aho ubwo bwumvikane bugeze
ndagushimiye cyane ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga bimeze bite ku biciro by'ibiribwa by'ibanze n'ibiribwa by'ibanze bimeze gute mu Rwanda nicyo kiganiro turimo tugirana na Ndizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECO kuri telefone dufite Kwizerimana Ahmad na Gatolika Mozart duhere kuri Kwizerimana Ahmad Kwizerimana
yego Thomas Kamirindi
urahumbeka
Nasi yao ngani akavura karimu karagwa hano yoga mkarewe karundo umajaru kuri Rwanda
yego ni mburu nziza
na jira ambaze umutumile na kunu waza jira jira wakavugana na ete Rwanda wenda ikagabanya imisoro kubiliga jivanze ujero humu cheri nivi chimbo waka jajazo ujero wakavanya umisoro kubiliga vichuru mwenda vichuru kaadu hakaunga ko urebye usanga premier secrétaire yisahane umuturage
umutekano w'inda
umutekano w'inda niwo mutekano w'ibanze wanjye ukuntu bavugana na leta wenda bakazakuraho wenda nk'imisoro kuri ibyo biribwa by'ibanze cyangwa se bakareba ukuntu leta yateza imbere ibintu byo kuhira ubuhinzi bugatera imbere murakoze
ibyo kuhira twari tumaze kuri komoza ariko Ndizeye Damien ashobora kugira wende ikindi yongeraho ahubwo ikindi cyo kugabanya imisoro ku biribwa araza kukigusubiza ariko rero tubabarire tubanze duhamagare Gatolika nawe agire icyo avuga hanyuma Ndizeye abasubirize rimwe urakoze cyane
yego
Gatolika
mukomere Thomas Kamirindi
urahumeka
turabumva neza cyane
genza ahura ariko ibutsa umutumirwa huri
njyewe ndi mu majyaruguru igicumbi aho ni mu Rwanda
yego
noneho njyewe nyunganizi ashyiraho ikintu kibitera kenshi na kenshi ubundi ibishanga mu bishanga by'inaha mu majyaruguru byinshi bajyaga bahingamo imboga mu gihe cyo kwa kane noneho n'ubu kwa gatanu noneho bitera mu kwa karindwi noneho aho hantu henshi bane kuhatera ibiti amaze guterwa ibiti leta yibonye iravuga ati bategeka kubirindura ibiti bimwe barabirindura bakajya bahahinga imboga muri iyi myaka ishize imboga zari zongeye zaboneka mu gihe cy'izuba zarabonekaga muri aya mezi
yego
nabwo muri aya mezi asa hari igihingwa bita icyayi icyayi rero nicyo bari gutera muri ibyo bishanga hose nicyo gihari nta n'igihe ibiribwa bitazabura ahubwo bitewe muri aya mezi mu gihe cy'imvura ibiribwa bizajya biboneka ariko igihe cy'iki kwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani ni cyiza mu kwa cyenda n'ubundi no mu kwa cumi usange ibiribwa bizajya bibura bizongera kuboneka nko mu kwa cumi n'abiri
yee urakoze Gatolika we
yego
yee umugoroba mwiza Ndizeye abo rero Kwizera Imana na Gatolika wabumvise
nabumvise nabumvise bose bafite ibitekerezo byiza ariko nshingiye ku byo Kwizera Imana yavuze kugabanya imisoro ku biribwa by'ibanze cyane igitekerezo cyiza kandi leta nayo irabizi ko ari byiza ko hagabanya imisoro ndetse nkeka ko ku bijyanye n'ubucuruzi imbere mu gihugu ntabwo bicuza imisoro ku biribwa ahubwo igikorwa ni uko bakongera nkunganire ku bahinzi b'ibiribwa ngandurarugo kuko ibihingwa ngandurarugo n'ubundi ni ikibazo kigaragara cyane imbere mu gihugu ko bikomeza bibura kandi uburyo bikenewe cyane muri ibi bihe bikomeye niyo mpamvu leta yagombye gushyiramo imbaraga kugira ngo ifashe bariya bahinzi babashe kubona umusaruro uhagije imisoro rero nk'uko yabivuze ni ngombwa leta yagombye kwigomwa nubwo leta yacu nta handi ifite umutungo uretse umutungo wa leta ni abanyarwanda abanyarwanda nibo bagomba gusora bakishyura byose kugira ngo twiteze imbere ariko mw'iyi minsi kubera ntaho bavana twavuga ko n'ubushobozi bwo kugura ibiribwa ku isoko buri hasi cyane imishahara niyongera ubuzima buragoye cyane ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko urumva rero niyo mpamvu Kwizera numva igitekerezo cye nkaba mbishimiye ni inama nziza atanze mu by'ukuri ibiribwa ku isoko leta yagombye kureba icyo yigomwa kugira ngo aho abacuruzi bacururiza iyo misoro barebe ko bayigabanya kugira ngo tubone ibyo kurya ku giciro kitunogeye ariko ntawe ugiye kure aho leta yagombye gushyira imbaraga cyane no kongera ubumenyi mu buhinzi kandi urubyiruko rwose rukitabira igikorwa cyo guhinga ndetse abanyarwanda bose bakumva ko ari ikibazo kibangamiye abanyarwanda ndetse tukumva ko tugomba gushoramo imbaraga kugira ngo umusaruro uboneke ku bwinshi kandi tubone ibyo kurya kuko hari ukora hari uwize ufite akazi hari umuhinzi twese ikibazo kiratureba muri make rero icyo navuga ni uko uretse na leta n'abanyarwanda bose muri rusange barabona ko izamuka ry'ibiciro ku isoko rikabije ndetse twagombye gufata ingamba dukorera hamwe twiteza imbere kugira ngo ibyo kurya biboneke imbere mu gihugu nk'uko rero yavuze umuceri na kawunga turebye ku mutekano w'inda nibyo icyo ni igitekerezo cyiza umuceri turaweza imbere mu gihugu igiciro cyarazamutse ndetse n'umuceri uturuka hanze igiciro cyarazamutse rwose Kwizera nakubwira ko nk'abavugizi cyangwa nk'abahagarariye abaguzi rwose icyo ni igitekerezo cyiza leta yagombye gukora ikagabanya imisoro kuri ibyo bihingwa ngandurarugo kuri ibyo bicuruzwa bituruka hanze cyane cyane ibyo kurya umuceri n'isukari ndetse n'amavuta Gatolika nawe rero wa Gicumbi
yego
nawe hari ibyo yavuze ku bijyanye n'ibishanga bateragamo imboga noneho biza guhinduka babivanaho bateramo ibiti none bamaze kubona ko bibeshye bongeye kugaruye gahunda yo guteramo imboga icyo ni igitekerezo cyiza ahubwo icyo navuga ese abo baturage koko baritabira neza kugira ngo izo mboga ziboneke mu bihe byose haba igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba nyine ni bwa bumenyi dukeneye bwo kumenya kuhira ibihe byose kugira ngo izo mboga zere ibihe byose kandi zigere ku banyarwanda bose ikindi kibazo kigaragara rero wenda imbere mu gihugu ni umusaruro uboneka mu turere kimwe na kimwe ariko mu tundi turere ntibigereyo hakenewe rero ko n'uturere dukorana mu buryo bwo gutangira ibiribwa biboneka imbere mu gihugu kubera ko hari aho bitagera nk'ubu abacuruzi b'imboga i Rubavu bararira ko umusaruro wabaye mwinshi cyane ntibabasha kubona kugeza ku isoko ugasanga i Kigali bakeneye izo mboga zera Rubavu ariko ntizihagera mu buryo nyabwo kubera nyine ya makuru atabonekera ku gihe bwa bushobozi buke bw'abahinzi kugira ngo babigeze ku isoko nyine ugasanga abacuruzi aribo bunguka kandi bafite amakuru ahagije urumva rero ibyo byose ni gahunda ya leta nyine igomba kuzamo kugira ngo ifashe bari abahinzi babashe kugeza ibihingwa ku isoko ibiribwa ku isoko. Urumva ikiro ikiro cy'ibitunguru Rubavu ubu ngubu kiri kugura amafaranga 20, hari n'aho kiri kugura amafaranga 2. Urumva ni amafaranga make cyane, babuze aho babiganisha byabaye byinshi, bimwe barabyambutsa Kongo, Kongo bakabambura, kandi hano Kigali birahenze. Urumva rero ayo makuru yose niho akeneye umurongo, akeneye guhabwa umurongo w'aba bahinzi bagafashwa kugira ngo ibyo kurya bihingwa bidahombera mu murima ahubwo bigere ku isoko kandi bigere ku Banyarwanda bose mu turere twose hirya no hino.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Isanga umushyitsi ni Ndizeye Damien, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa DECO, umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda. Maze rero kuri telefone dufite Eli Marshall na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu uba wihanganye, noneho duhamagare Eli Marshall. Eli,
karame karame,
urahura komeye
nawe neza kamirindi we?
Yego yego. None se wabwira umutumirwa uri?
Ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, usha ku ngingo.
Yewe rero ku kibazo cy'ibyo muri kuvugaho cy'ikibazo cy'inzara cyangwa se cy'ibiribwa byahenze ku isoko, bisigaye mbona biterwa n'ubuso bukeya mu Rwanda dusigaye duhinga. Byongeyeho kandi barashaka yuko ngo dukoreshe ibintu bya made in Rwanda, barangiza ubuso bunini bugaharirwa guhinga ibihingwa biri cash crops, ndetse biriya bizana amafaranga birengagije ko hari ibihingwa abaturage baba bakeneye gusarura bajyana mu rugo bagahita barya bagashyira mu nkono bakagaburira abana, kuko ntabwo wajya guhinga igihingwa kizera mu myaka ibiri kandi ufite abana mu rugo ngo wumve yuko icyo kintu hari ikintu kizakumarira vuba vuba. Nicyagiwe ahantu wahingaga ibishyimbo, wahingaga ibigori cyangwa n'ikindi kizagera aho ngaho ugasanga bibaye ngombwa kujya ku isoko, kandi wari kuzagihinga muri bwa butaka wahinzemo ibyo ngibyo, uburyo inzara igomba kuguse uko byagenda kose ufite umuryango mugari.
Yewe,
ikintu numva leta yagakwiye gukoraho, yagakwiye kureba igafata zone imwe bagashyiraho igikorwa cya irrigation nk'uko bakivuze, hakabaho ibihingwa
irrigation ni uguhira
ibihingwa bikuhirwa bikajya ku isoko vuba vuba bikaramira abaturage batabikije muri rusange, kugira ngo umuturage umwe ahinge igihingwa azasarura mu myaka ibiri itatu, undi agahinga munsi y'urugo gusimba azarya mu cyumweru kimwe. Urumva ni ikibazo gihari ku isoko, ngembo ni impamvu ko leta yashyizeho ibihingwa byo gusarurwa mu gihe kirekire.
Eli, urakoze cyane.
Ndagira ngo kubose leta yazareba uburyo baruzindura, noneho hazabeho gushyiraho ubutaka bumwe buzajya buhingwa agakoraho irrigation ku gihe runaka gitoya ibyo kurya bitaboneka.
Ye, urakoze cyane rwose Eli, umugoroba mwiza.
Urakoze nawe.
Ye, noneho duha umwanya na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we,
nawe neza nyakubahwa Thomas,
uracyahumeka rwose.
Komera cyane.
Hari hashize utunze?
Utunze twari dushize, ariko n'ubuhoro ntabwo ari ikindi kibazo.
Ikibagabaga muri aho?
Ikibagabaga turaho, turakomeye, turashimira Imana, akavura n'akazuba byose biri kuboneka, n'akayara kubera ko ibiciro ku isoko umugani birazimbye, birahenze.
Komerezaho rero.
Bo, hanyuma rero njyewe mbona kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo by'inzara mu Banyarwanda, iyo urebye usanga mu bihugu byateye imbere hari ukuntu bakora, baba bafite inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ku buryo burambye. Ku buryo burambye nshaka kuvuga nko kugasanga niba muri cya gihe ibirayi byeze ari byinshi bikagura ubusabusa, kugira ngo bitangire kuri make bikajya mu nganda bigakorwa bigatekwa, ku buryo umuntu ashobora kujya kugura muri supermarket ibirayi bihiye aza ari kurya cyangwa ashyushya gusa nta kindi kintu. Kuko ikintu gituma tugira ibibazo by'inzara ni uko iyo byaguze make bipfa ubusa, byaba byanabuze ugasanga ni ibibazo, bityo bigahora ari ibintu bisimburana iteka. Uyu munsi byabuze, ejo byabonetse bipfa ubusa, ugasanga ibyo ni ibibazo. Ariko leta iramutse idufashije n'abafite n'abashoramari bakomeye bafite ubuhinzi bwagutse bugari babandi tuvuga ko bahinga bagasagurira amasoko kuwano mu karere ka Nyabihu ari hari uruganda rutunganya ibirayi rukabitunganya mu ifiriti ariko biza kujya imbogamizi kuko ibyuma n'imashini bazanye batunganya ibirayi by'ubwoko bumwe icyo gihe nabwo ngira urwakoze igihe gitoya nk'uko dufite inganda z'amata rero ari ukuvuga ngo barazanye haje ubuhinzi muri iyi sizoni bwaboneka kugira ngo bugurishwe make akuno minisiteri y'ubucuruzi n'inganda igishyiraho ibiciro bavuga ati nta biciro bigomba kurenga aha nta biciro bigomba kurenga cyangwa kujya munsi y'aha haje igihe byaguze make bigatunganywa bya bintu bitunganyijwe mu nganda bikabikwa icyo gihe byazajya birunganira muri cya gihe mu Rwanda hari amezi tutegereje urubavu bari gutaka ikibazo cy'imitungo ariko wabonetse uburyo umutungo bitunganywa rukabikwa igihe kirekire ntabwo waba ari kubaguza mu gihe nta Kigali igihumbi kiro n'igihumbi cy'imitunguru ariko ahandi babuze iki babuze ariho babishyira urumva ni ikibazo ubwo rero numva abashoramari banini nabo bavuga ko barengera abaguzi ibyo byose babihuje bakabikomatanyiriza hamwe none igihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ugatunganywa ibintu byarushaho kuba byiza noneho bigatuma igihe ibihingwa bitabonetse tubasha kubona ibyo kurya kubera ko inganda zabitunganyije bikaba bizigama ntibyoherezwe hanze
twagira yezu
twabuze tukitabaza n'ubundi byarindi byo mu nganda
yee twagira yezu ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane mugire ibihe byiza
yego nawe
sawa
ndizeye reka duhere kuri twagira yezu kubera ko azanye ikintu kinkoza ahantu nkiri mutoya ndi ingimbi niga mu ishuri ryisumbuye abarimu batwigishaga ibintu twiruka nk'ariko mu mashuri yisumbuye ntabwo binjira mu mizi cyane ekonomi geografi ekonomike batubwiye ibihugu byari bikomeye byezaga ibintu byinshi cyane birimo ingano tuvuge ariko ugasanga birasabwa ibyo bihugu simbivuze reka mbitsinde n'akazi kabo nuko ugasanga barasabiriza inkunga z'imigati z'amafu mbese kugira ngo bashobore kugira nabo kubaho neza kandi beza nk'ingano nyinshi ikibazo ngo cyari transformation et conservation ni ukuvuga nk'uko Marcel abivuze guhindura kugira inganda zihindura nyine ibihingwa zikabitunganya ukuntu noneho rero hakaba n'uburyo bwo kubihunika ku buryo burambye none mu Rwanda icyo kibazo koko kimeze gute ko yavuze n'uruganda rwari rwaratangiye rukaza gufunga bite mbese ibintu byo kweza hanyuma mu Rwanda baga ibihingwa bakabikora neza mu nganda bakabibika neza ku buryo burambye none igihe cya ngombwa bakabishyira ku isoko bimeze bite
ni ukuri ndashimira twagira yezu atanze igitekerezo cyiza nibyo koko leta yagombye gutekereza muri ubu buryo bwo gushyiraho inganda zitunganya ibiribwa cyane cyane biriya biribwa byangirika kuko n'ubundi mu gihe cyo gusarura hari byinshi byangirika bigatuma rero umusaruro uboneka ari muke ku isoko ku bijyanye rero na conservation nk'uko abivuze hari inganda zagiye zitunga zibitangira hari n'uruganda navuga ko ari conservation y'ibitunguru naho bari bayubatse hariya rubavu umurenge wa Busasamana ariko imashini bazanye ni nk'aho aho kuzana imashini yumutsa kugira ngo ibikwe igihe kirekire ahubwo bazanye imashini iteka bigacya noneho bikangirika kurushaho urumva rero abashoramari cyangwa ba rwiyemezamirimo nabo bakagombye kwigishwa kuko iyo babahaye isoko kugira ngo bafashe abahinzi aho kubakorera ibyiza ahubwo bakorera ibibi ubu ngubu urwo ruganda rurahari rubereye aho ntacyo ruri gukora kandi abahinzi n'ubundi baracyahinga bya bitunguru bikangirika niyo mpamvu nyine bagira umusaruro munini cyane ariko ntibabone isoko aho babicuruza kiriya ni ikibazo kigaragara kandi kimaze iminsi ariko na n'ubu ntikirabonerwa igisubizo aho rero abahinzi bakomeje kuhababarira ndetse bagira igihombo gikabije
inganda ni ngombwa ubungubu dufite inganda zitandukanye leta yashyize inganda zitunganya kawunga iraboneka ku bwinshi ariko na n'uyiboneka ntabwo dufite umusaruro uhagije wahaza abanyarwanda bose urumva rero hagombye kongera n'utuganda dutoya mu turere hirya no hino utuganda twa kawunga utuganda tw'imboga utuganda tw'ibikomoka ku bworozi byose bikatwunganirana kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije cyangwa bihagije abanyarwanda muri make rero igitekerezo twagira yesu ni igitekerezo cyiza ariko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse na minisiteri minagri ibyo babitekerezaho kuko hari byinshi byakozwe hari n'ibikomeje gukorwa kugira ngo izo nganda zigeho ahubwo imibande abagiyemezamirimo bagomba gukora ibyo bintu wenda ni bake bafite ubushobozi bwo kuba bashinga inganda ariko nk'uko abivuze hari icyo cyagombye gukorwa mu rwego rwo gupromotinga inganda wenda bakaba basonera bimwe na bimwe kugira ngo abiyemeje gushinga izo nganda bazabasonere wenda igihe kingana n'imyaka ingahe kugira ngo batangire kubasoresha ikibazo gihari ni uko wenda rwiyemezamirimo ashobora gutangiza uruganda uyu munsi bitaramera amezi atandatu bagatangira kumusoresha nabyo rero bishobora gutuma rwiyemezamirimo batishora mu bintu nk'ibyo kubera iyo bishoyemo bahomba bagitangira muri make rero inganda zari igisubizo cyiza cyo gutunganya ibiribwa bikabikwa igihe kirekire noneho cya cyuho twari dufite cyo kubura ibyo kurya kubera umusaruro muke cyangwa mu gihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ukangirika inganda rero zaba igisubizo kirambye kugira ngo twihaze mu biribwa kandi umusaruro ntukomeze kwangirika muri make
rero
tubize neza twagira henshi icyo gitekerezo ni cyiza ariko kubera n'igihugu cyacu wenda gifite ibibazo bitandukanye mu bukungu nacyo kizweho ariko ntabwo kiragera %100 ku buryo twabona inganda zihagije zo gukora zo gutunganya ibiribwa mu nzego zose
ndizeye wabanjirije twagira yezu Eli Marshall yakomoje ku kantu k'ubuso bukeya bwo guhinga mu Rwanda byo icyo kibazo cyabonerwa umusubizo cyabonerwa igisubizo gute
ubuso ni buke abanyarwanda turi kwiyongera icyo nacyo ni ikibazo gikomeye Marshall yagaragaje nyine kubera uko kwiyongera kw'abanyarwanda leta wenda yashyizeho uburyo bwo guhinga ibyo bita land consolidation byo guhuza ubutaka noneho abantu bagahinga hanini igihingwa kimwe kiriya yise cash crop guhinga bagamije guhaza isoko kugira ngo babone amafaranga noneho babashe kugura bya bindi bitabasha kuboneka aho batuye iyo rero ni gahunda ya leta kandi nacyo cyari igitekerezo cyiza ariko nyine urabona ko iki gihe kitari ku kuri igisubizo bitewe n'igihe turimo niyo mpamvu rero biriya bihingwa ngandurarugo ubundi kera bahingaga ibigori bakavanga n'ibishyimbo bakavanga n'ibijumba ugasanga ibijumba bireze bategereje ko ibishyimbo bitera mbere bategereje ko ikijumba kera byamara kwera bakaba babejeje n'ibigori urumva rero wa muturage yahoraga yeza buri gihe akarwanya ya nzara tuvuga iki gihe ubu rero kuba harabayeho iyi gahunda yo guhinga igihingwa kimwe kirayise cash crop kugira ngo ahindure isoko noneho umusaruro cyangwa amafaranga avanyemo abashe kugira ibindi bya bindi biri kuboneka rero ubu ngubu rero turi kubona kitari igisubizo kirambye ariko kubera ari gahunda ya leta ihari nyine abantu bamaze kumenyera niyo mpamvu nyine umusaruro uri gukomeza kuba muke kuko bya bihingwa nyine ni bya bihingwa bimara igihe kirekire ku butaka bikaba byamara amezi angahe bakaba bahinga kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka
urumva icyo gihingwa rero ntabwo kibereye abanyarwanda, urumva ni igihingwa gishobora gutera inzara kuko igihe kijya kwerera umuturage aba yahasonze.
Radio Ijwi ry'Amerika
atabara umuntu ushonje. Gahunda rero nk'uko Marshall yabivuze, hakenewe noneho indi nyigo igaragaza igisubizo kirambye cyo kurwanya inzara ihari.
Radio Ijwi ry'Amerika, ndabona dusigaje iminota mike cyane. Kuri telefone dufite umusaza Ngezendore na Ruhamya Remo. Mbere y'uko mbaha ijambo, nagira ngo mbanze nsome ibitekerezo by'abantu babiri b'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika banditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu. Umwe ni Nsengiyumva Sylvestre ati, mu Rwanda naho ibiciro byoduga, kandi muvuga ko ruri mu bihugu bya mbere muri Afrika ubutunzi buguma bwiyongera. Naho Byukusenge Ismael yanditse nawe kuri VOA radio yacu ati, guhahirana n'ibihugu by'ibituranyi nta mananiza ari ku mipaka byakoroshya izamuka ry'ibiciro ndetse no kugabanya umusoro ku biribwa, haba kubiva hanze y'igihugu ndetse n'ibyo mu gihugu. Noneho rero duhamagare umusaza Ngezendore. Umusaza we.
Ndakumva.
Wari wabuze. Nuko mu magambo make cyane bwira umutumirwa uri hanyuma uvuga ijambo rigufi cyane.
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kose kuba tumirijeho byinshi byiza. Byinshi yaba iturubwiye ikibazo cy'ibiciro ahantu hose kirari cyo mu Rwanda gusa. Ariko rero namubaza nk'akantu k'amatiro gatoya cyane ku buryo n'igihe cyarangiye namubaza ati, yagira iki n'abahinzi kugira ngo umuhinzi atazongera guhura n'ikibazo cy'ibiribwa kugira ngo wenda ku isoko bibonekemo, yagira iki n'abahinzi kugira ngo n'ubundi buhinzi bwe akomere ku buhinzi bwe bugumeho mu nzego n'imbere.
Ye, urakoze cyane umusaza. Noneho duhamagare Ruhamya Remo. Ruhamya we.
Yego, ndakumva.
Urakomeye.
Ndakomeye.
Nawe nzi kuri Kigali, noneho gusha kungira wihuta.
Yewe, reka n'igitekerezo.
Kigufi ariko.
N'igitekerezo ngira ngo ntange.
Ariko kigufi.
Leta ikwiriye gutanga ikintu bita ibishanga abaturage bakabihinga. Ibishanga, ubwo ndavugira njye aho nkomoka mu karere ka Bugesera, ibishanga bikwiriye ikiyaga bakabihinga, bakabyima abashoramari, abo bashoramari bakagira izindi mari bajya kubishoramo. Tubasangiye mu bishanga ngo ni ibya Leta ntibagiye guhinga n'ibice.
Ye, urakoze cyane. Ye,
ikibazo cy'inzara kigeze kigira gute kiva.
Yego, ndagushimiye cyane Ruhamya we, urakoze cyane.
Yego.
Nuko ndizeye Damien, mu munota umwe dushigaje ubwo ubworera aba bantu babiri wababwira iki bamaze guhamagara?
Aba bantu babiri bamaze guhamagara uyu musaza ndetse na Remo, hari undi ariko wavuze kuba u Rwanda rufite iterambere rirambye, rufite ubutunzi.
Agomba kuba ari Umurundi kuko yanditse mu Kirundi.
Uwo ninde?
Yitwa Nsengiyumva Sylvestre.
Sylvestre rero icyo yavuze kivuga ko u Rwanda ruri mu iterambere, nibyo u Rwanda ruri mu iterambere, ariko ntibivuze ko bidashobora guhura n'ingaruka za COVID-19. Iriya ni ingaruka yageze ku bihugu byose, ntabwo ari igihugu gishobora kuvuga ngo ntabwo gishobora guhura n'ingaruka ziriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kuba rero twarahuye n'izi ngaruka ni uko isi yose yahuye n'izi ngaruka mu Rwanda rurimo, mu kuvuga niba twari turi mu iterambere dufite ubukungu bufite icyerekezo, ariko dushobora gukomwa mu nkokora n'izo ntambara ndetse na COVID-19. Ibyo birashoboka rwose, nta gitangaza kirimo kuko ni biri ku isi kandi byageze ku bantu bose ku isi. Kuko umusaza yavuze rero inama nagira abahinzi ni uko bahindura uburyo bw'imikorere. Uburyo bw'imikorere navuga ni uko abahinzi b'abanyarwanda ubundi bahingaga barahinga mu buryo bwa gakondo, kandi dukeneye ko bahinga mu buryo bwa kijyambere, tekinoloji, ku buryo
bahindura imyumvire noneho bwa buryo bahingaga bategereje igihe cy'imvura ngo ariho bahinga ahubwo bakumva ko bagomba guhinga n'ikindi gihe cyose bakuhira bagahinga bakeza ku buryo bwinshi ndetse bakeza bakoresheje ubutaka butoya cyane kuko hari ibihugu tuzi bihinga ku butaka buto ariko bikagira umusaruro mwinshi ndetse bigasagurira amasoko u Rwanda rero nubwo dufite ubutaka butoya tukaba dufite abaturage biyongera umunsi ku munsi niyo mpamvu twagombye gufata ingamba zo kuvuga tuti bwa butaka buto dufite reka tubuhinge uko bumeze ariko noneho duhinge ubutaka buto ariko dusarure byinshi
Ndizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa DECOR yego Ndizeye Damien ndagushimiye cyane nibutse kuri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECOR namwe